Faça por ti.
Amikuzo mana ya brabo, kufi mili mo nizawa kose. Wanyere tsekera yokomunda, nonu yumuso na binyere tse. Amikuzo mana ya brabo, kufi mili mo nizawa kose. Wanyere tsekera yokomunda. Nanu yumu sura binyeretse.
Come on, dia.
Abye kuzo mana ya Abrahamu, kubwe mirimo myiza wakoze. Wanyeretse kera yukunda. Nanu yumu sura binyeretse. Abye kuzo mana ya Abrahamu, kubwe mirimo myiza wakoreye.
Ibi
dashoboka, ibi dashoboka,
Banabe morengeze Banaramandu te jikuzimu Wemea kusa kumbanirira Kuneshanu kwa we morengeze Iyutaba hafi murengezi Banaramandu te jikuzimu Wemea kusa kumbanirira Neshano pawe morengeze
Iyutamba hafi murengeze
Hallelujah
Banarama nutse jikusimu Wameye kusa kungwa nirira Kuneshano pawe murengeze Iyutamba hafi
Zose zangwanyaga Waziri wati gorogota Zete niwi sigi sigi gazo Uvu na uwa shaviki fite Zambaraga zose zangwanyaga Waziri wati gorogota Zete niwi sigi sigi gazo
Zambaraga zose zangwanyaga Waziri wati gorogota Nata niwi sigi sigi gazo Una mubasha migi kite Zambaraga zose zangwanyaga Waziri wati gorogota Nata niwi sigi Sigi, una bola shabi gebe, imi gabi, come on, yeah, imi baraga sawe,
yeah yeah,
imi da shoke na
ba na ba, imi da shoke na ba na ba.
Ariwe
Alingawa ya chino kingira
Hala kumamwa
Hala kumamwa Hala kisholo
Frasa Emegabe Ha ha! 1, 2!